Malume.
Wie?
Kunjani?
Olaf? Ugrandi girl?
Ngi-right, malume, unjani?
Ah, yes, Polas.
Malume, ikhumbula le ngoma leya esayenza nge-7 July.
Yeah.
Yeah, malume, bengithi sizame, ngiyazi ukuthi bo unokuthi. But bengisacela sizame bandla.
Umalume yalumana once.
Le umsetho malume.
Oh, umsetho! Itrip!
Yeah, chuluga!
Chuluga! Oh, okay. Ufuna ubandela ngayo once.
Yebo malume, ngifuna kube industry thing. So yabo plus wena ngiphethe wena ngapha esayidini. Kube into enje, into e-industry.
Ngiyakuthemba mina, ngicela sizane.
Yebo malume, ngiyabonga kakhulu.
Washa.
Shafa.